Genie X double six.
Your body's on fire, fire. Don't knock at the vipaya, baya. Sini mekupandisha mimi, takushusha. Na kote tatembeza ndimi, kusafisha.
Nimeweka mima words on you. Na kupenda sana my love. Weka mima words on you. Na furai ukini cheki cheki my love. Cheki cheki my love. Checky, checky.
Baby, slow down.
Zikoleza za koround. Unantuchea kunikiwa down, 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 down. Be, be, afu bebe. Si umenipenda mwenyewe. Jo, jo, unibebe. Ma exi tu wapige mawe.
Oh baby, uje na mizi. Tule wali na nyama mingi.
On you. Nakupenda sana my love. Weka mima words on you. Na furai ukini cheki cheki my love. Cheki cheki my love. Cheki cheki.
Baby slow down.
Down. Here we go. Drink more, give me some more.
Natamani nisimame ukika. Kwenye bedi undo wa sha. Kwenye mapenzi safi sina mindo ba. Na najuwaga kulenga top sha. Ta.